nabi tande ebi bande bi kusibe obubaka akugamba uno kubaka ngolokoka akaseda koka kuse eya kwika kukobola tande kebili moje awali naku teka wesa yude mera kom olugendo lwo uwambuzi olubanga kom wetegereze era wuliriza ngo moyo wa akulengeze ebintu kyatolaga amanya amakyamu gewale gajje mu ndowooza y'olugendo lw'obulamu bwo lukwasa omutonzi talanta yogikozesa obunaamawanga gonna eddoboozi yolisomesa batannabukajamabite
ebibadde bikutte bite bite ebibadde bikusibye bikutuke
Answer zonna is every puzzle musi. If y'all be cuz it all in the jet, when the moon moyo, Mukanya Mundo was a mutima wagayala, or so quit to get a za. For you is a full of a jota, I want a little tangala, or whatever we see with Nika, Kubanga, Bantu Babula, or don't get his amazima, or